music from us that
oh, yeah, yeah, yeah.
Cuffsit
Ma.
Baska, baska. Another one.
Ukasha nekwa matazi ya kukongo. Nisi na kiupo poka tuli na magogo. Tukacheze tukabwele mwana kukuma zero four.
Music from us.com.